Kale, what about
this? Yeah, what about the kachani kena mauli agata omi ya naka ululusi malonji. Mm-hmm. Amazimage njini. Polisi ye gaba, tukidemo bonambiro okusobola okubeeranga eduka kusomero, I mean kukumiro liyabana. Zepita dekea, ya gaba are child development program, dekea. Center irangi ne sangwa mpali shaba muluka gwe gaba mu division ya machinje mu kibuga eche Kampala police chijitu te waliyo omu kuba tuze mu kitundu kina abakubi ajikubide simo nabagama anti eno kiri bubi ku dekea abakuchwa kibakumira mu abana kirumbiddwa omuchemo ono akakanye kubana bano ategere nga Okero Christopher Onyumu wa miaka 39 omusajja ono okusinzira ku mwogeza polisi mu kampani emirwano afande Rachel Kawala agamba nti yasose genda kwosajja yagenzeeko ku somero lino kwa imini ku kkuumiro ly'abaana bano obwana buno obutwa abazadde bwe bateeka mu dekeya ne bagenda ne bakola ne babunonayo akawungeezi kati yasose gendayo n'asaba ekifo kwosajjo nasabe ekifo asobole nayo kuleetawo omwana we kati ne bamugamba nti kizoke agenda komawo olwaleero bamalirize byonna ajjuze n'empapula kati nebagala kisoke n'agamba kale era leero bakomyewo bamwaniriza okufa obufi
kuba ate bamanyi abaleetera mwana client
yes kyokka bw'atuusa omusajja n'agenda kala baabaana be bakolaki webabazanyira we babakuumira omwana we w'anaabeera gwazze osabira ekifo ate tabadde n'ekiso atandise kusanjaga bwana obwana buno obusanjagiddwa buli wansi w'emyaka ebiri mwaka gumu kitundu ku myaka ebiri abufumisa abadde yakatako obunaku bwami nti mubaddemu obwana 14 naye nga bafumita obwana buno obunanga nabuli 10 bulaba bonnawe babufumita kubaddeko mubafumitiddwa obwo obulenzi buna busatu n'akawala kamu ya okusinzira kwa fande lecho Kawala agamba nti abaana bano kuliko eteku Gideon bambi kana kalinzi ka myaka ebiri kuliko Kaise Erungati kana ka buwala nako ka myaka ebiri Ignatius Seruyange ko kalenzi ka myaka 3 songa tene Ryan Odeke ka myaka 3 ulize myaka eji bafumise ebiso Pecho Kawala huona
anga bana bana beva tidwa mu bukambwe akigambibwa nti omwami ate gwe tukutse ayitibwa Christopher Okello Onyum ono azeeko ku daycare center era gaba early childhood development ono nakumisa abaana bana era bano ne bafiirawo abaddemu abaana 14 naye abaana ne babafumisa ne bafa ng'abaana 10 abali mu mbeera nnungi bano tubakwasizza bazadde baabwe okubabudaabuda kunoonyereza kulaga nti ennaku 2 emabega omwami ono yajjako ku ssomero lino mbu ng'asaba kifo kuadimitinga mwana we ne bamugamba akomewo olunaku olwaleero era azeeyo olunaku olwaleero ku ssomero lino era bw'avuddaawo kwe kukakkana ku baana bano n'abafumisa n'obwambe
bibadde bizibu kubaddukiridde mwembadde n'omuduumizi wa poliisi afanda abasi byakagaba n'asaba abatuuze babeere bakakkamu baleme kutwalira mateeka mu ngalo n'omusajja ono okumutta gamazima bamukutte ne bamuteeka kabangali ka polisi okunoonyeza kugenda mu maaso naye twogeddeko n'abazadde bambi abamu ku baana ababadde n'abaana baabwe nga bo tebafumitiddwa kubanga bali tosobola kwogera nabo embeera tebadde nnungi ne beebaza Katonda nti abamu balami naye basasira ne bannaabwe
abafiiriddwa baabwe
kama wamanyi munange musumye badde mweyarikirivu nnyo nmu kama wamanyi nti munange abadde mulamu omu ku balamu
kibyangu naye kisabalaagumye bonna baatesizaako ekyo ekigezo kuba kinene ekiguddewo kitukanze nnyo wakibadde tetusuubira nti naffe kiina essubi ekisanga abaffe nga balamu engeri gyabuddeyo nasse abaana banakuwulire twakawulira